Uyosila kakoyihli kusho mama Oyihlile unecala ngokomsamo Kulo mhlangano lo bayamthatha umakoti namhlanje Uyafunga uzomthatha uzomshada
Kokeza nkinkomo ah.